Just on the track.
Hey, naona majabu kinanizonga kizaza, kila mahesabu ninayopiga yanakata, naisi mababu mizimu yao imechachama, au sina tawabu, Mola nionyeshe nyota yaja. Hey, kulia nimelia nikamaliza leso, nimekosa kipendaro. Mwenye mapenzi atoke,
anitete.
Joto pepe,
anipepe.
Niwe mtoto tete,
otete.
Ani deke,
deke, deke.
Nini epuke gundu,
oh, gundu.
Penzi nina nichachia gundu,
oh, gundu.
Nuksi ime nishukia gundu,
oh, gundu.
Kaniva asona jema kwangu, inae mtaka simpati vioja tunakara, yani vangu vangu mie, yeah. Naisi nalala na hundi, najisonya sonya, pendi sasa bila hundi, imaronya ronya. Nichapangwa kwa makundi, nikabonywa bonywa, liche wangu fundi, nikapukunywa minata. Mwenye mapenzi atoke,
anitete.
Joto pepe,
anipepe.
Niwe mtoto tete,
otete.
Anideke,
deke, deke.
Nini epuke gundu,
oh, oh, gundu. Penzi nina nichachia gundu, oh, oh, gundu.
Nuksi ime nishukia gundu,
oh, oh, gundu.
Penzi chachia gundu,
oh, oh, gundu.
Nuksi ime nishukia gundu.
Are you Liza?